kore jamone modon ni studio kalangu hande de ande den godi sikila mawdo e do fi ko darto chubaki ko wona wadnder leedi men Niger hojoyde horojo leedi ko du ko na fawarjo jahangal didabal joni ni fadde meden junude ni salawdu ko na ni yorno bo wurde ni non nante bandira meden tawabe e der red leedi ko lati en noddambe be keba ko be kalni en do fi ko be gonomi jetton endam
studio kalangu no wodi sikilaare mawde
nani Umar Hamma on dani won ko kaldete no tawato en tila beri Umar ada battina
nawa tiru Usman Ahmadu meda tawa joni o dambugal galure mawde do enda de region tila beri
ada way halde min lay bido mo gonda na mbi no kurtu chubaki wato o yeno gonda joni na e fa hande de jewana inshallah kulle de fu kawri don enda himbe hawjibe chubaki be salbe ngari yalla du faware jondu konda ni warobe do inde himbe do filtobe du konan tawa do gonda don
e ala ka kalten ka ye jonda jomi to biro do endam e kol quartier wodi mi yehi to mi tawi fu sigila ma fa wodi an ko darta filla bi en gineji chubordi din e yade bi en favare joni nim pe parti ji politique din an ka nyede mbawi wide e lawangal ano chubaki ko lawal dida bangal golli tirde din fu njarama e wakati kanudo
dai jonto njada to himbe foto winda ko hani warado chubaki
wallahi wakati njanomi don be kolli dan dan no watta ko watta nimbe ujinaji le soy katu e sappo ko winda ko warta wada chubaki
elay commune onnina
elay commune o nokku to njami der birode wotero o kawoni wadi do enda e kol tula motrade la tido no tawde e biro wote sappo e joyabo mi yeyi to enda biro wote mo to enda e kol bileng to taw mi jamaare fuddi wakati njanomi ton fandere yamde jena e mintaji chapande tati noni fande e kol quartier on do e na hala ka kanten ka jamaade e jamaaje tawa ton sabuno biro wote non mo lamba la soji dit e jegabo wodi e kol bingi mi yehi ton mi tawi nimbe gala no ngari tan an ko natta filla jamaare nde
to joni o ele nokkuje den dal way holde en nokkure war ko lati ayi himbe fodde ko wari wadi chubaki yalona hono foto en ni
mana amadu ekolo to wite ekol bilengo ko jamido ano subana o ko ngari mi don na wada anani be kema jeetato ko wari faryamde jena e mental chapande tati don wodi le lokoloji didi don non bileng e to wite ekol quartier do woni to nimbe burti sanne e warde wadde chubaki e der suba karende
to jon ko tawati le berto Omar Hamma anana nay no wodi wada le leydi no kuje goddana anana fu sa dorma kayna
wallahi wakati no president horeje sudu seni o wurtino ko baddi amin o wi laabi kandi fu ko jama hono ko darta farbi en chubaki kintabe wadiri no wodiri o wi der nokkuje gure laddeji din fu golli tirde din jaraama e wakati kandudo wodi du fu sigilama fadde chubaki kin warde
har filla renobe himbe benne habbini benne
ar filla habini be sumana e haraka kanten kan der biroji wote to min je fu ataman do enda habini be ko wata ngeyo ma je gom ko woni to enda gam batta le renu gon nimbe chubaki ke heba wadira no hanir e no yidira der region
nana mara ma ayi yala warobe fa jewa ene wet observateur noni yala be nati no kuide enda ata ayi di e mabbe
no one tiri be biten observateur e hano e hokkobe habaruji kawoni observateur be lady e be lady yasin be fu be ngari nokkuje biroji wote din fu e be tawa he e jewugo no woteji din gonno yarira
to madalla min jettima fadami warto do mada Omar Hamma ar tawa to no tile berdo in the studio kalangu noni jokka senje en to enda region mo difa kabelewa to wonto min noddi min kebi neddo on faar jom goto gollo seni bitede Saidu Adam Ada lati do filene ke en ne wona sigila to enda kabelewa region mo difa kandu ko na wari subaka hande
e amang subaki fuki ila besko min podi ndamdi jeedi di reta biroji batti fu omti bari ka kude ni joni sanne sanne e amana ala mi wala ko natti yimbe gari kam yimbe kabe notake no dago e sojeji in godi yimbe ne batti sekuriji ɗum ko wiyata sekuriji tati kama uttuduɓe bi ton ɓe godi ɓe goste kama kuɗumi birede batti sojeji ɗin ɗi godi i godi miyam sikilam to way lote jude ben dum natta der to wadda sugo e fuu dabam fuu wodi ko dum e kit min badi der majum ko dum e erni min baati dum der yimbe fuu to ngey ko to andi dum handi ko jeedi ni ata duniya moftata ko ta hoji dama um erni gota dum tay ko dum mofte duniya parce um erni ko dido jom bo dum duniya ke bata motto sare parce erni gota jawdum jawdum wada ta dum wurto je dum duniya moftata ko sare amma dum duniya ro pel ki kugal
Now, when telling Jetima said Adalater Canyo, Horegion, Ele, Philip, and after seeing it in a Cabaleva region with Difa, no near and underhanded Noga, good little favorite, and wanted to want to call a Chubaki Horegio Lady Kujanga did a ball. No Chubaki over Hani, what did a name what to call the Chubaki and now, no one called Bandiming, Omar Hama, Tawato and Tilaberi, or Landi Horegio, Seni Motilaberi, and Bitter or Amadou Jibo Mahmoud and Kunotium.
Pour voter il faut être munir de la carte
ko neddo woto no hani non tawri carte wotemu de neddo no wodi carte odu sey yaha to biro mo winda gam wotade on sey ni de neddo eggi nano tawade jahangal dalila gollemu helawol goldu adakal gotal wodi set ko woto wodi de woredu neddo wototo ko propagandaaji didu kanti neddo fu hana ornade koltal na watto are gadiraade propaganda o andan nyande woteji din andan der chakantarare to biroji din andan taw
arrêté de porter les effigies
non wantiri fawar jahar filla chubaki gonkino wada handen kini gam batte alle en guikaji kanyu e fawar jondu ko nan hono ko wela wada le majjum dum waddi ko hono sen dari lawo lamu hawjingol filla chubaki leedi men niger wadi labi kewdi ko didi ko jojjini dum du ko nan gam batte hadude guikaji ko nandi e mudum sey mi wi'a ketno nano mustafa jallo lati do goto e horebe fedde lati no dari gam batte dum wada fa dum woda no wi'e libre afrika niger nani ko haali o haali bandi Olivier Asokbavi.
La loi électorale dit que
la bisari atubaki wi deni jomun waddi carte mum wote no hokkan jomun lawol woto no fawete ko inde jomun no dow talkur mawnu ko chubaki deni garda fa gada wotema a wardi carte ma no tilsi horejo biro on jaba carte on anta dane mun dow janga ko watta himbe garbe fa woto nana inde de tawader carte on no giirta der biro woteji gon gadda carte ma horejo biro on jaba carte on dara sai acca jomun wotoro nonda dun de di ewama yaabi labi seri accubaki ko wauta waddi sadarma der fi chubaki gan jangol carte on no waddan ko garbe fa woto de ni nani inde jomun indama de ni ibrahim jomun yete photo diri do carte on abdou watta to himbe no paman ko goddun no lay
Studio Kalangu.
Le programme de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far'a
92 FM.
Studio Kalangu.
Non joni en natan region mo doso ton en dan ciota wonana kan kono département mo boboy nokuto bandi en Barham Hasim Taba Barham Jawali.
Wa ajajena jawado ne fubana.
Alhamdulillah. Barham noy pindudon ton en dan fille chubaki en dan kori a hebi aye anato le no kuti chubaki a jewi no na wada min jidi min pama yalla do jada do yalla are mudu ngari fa kibbi horebe hawjibe chubaki be enda ngari fa hande do konna himbe do wamen tefa lambe yalla himbe mabbe tawa der enda yalla arde fu kubi
wallahi sumana mi yehi le biroji voto di chota do der wuro chota to min je min daro gille yamde je didi he min taji la soji didi min tawi president mo komin chota on feni ono yehi o waroi don yeso makko no fiji di wo der biro gan don biro jeedi di godde der commune do der wuro chota on gada majju no wodi biro gonno sen no e ribat hamdo ha lenyi meden pelli ambe do andi be godde biro mabbe mo hor mabbe der wuro chota do gaybe godde wuro mabbe yite ribat min jeyi no kuyla don fugada president sen ni gineji din fu kubi gineji ko haade wadire sapta on fu di gaddama wotoji din jeyi fuddo do der wuro chota ni hariyam de jetati he mintaji sappo fuje ko fuddo sapte on de der wuro chota
de jile mo don himbe de wamel filo lambe himbe mabbe tawale biroji fu di jadon
wallahi biroji din fu no wodi himbe mabbe representant mabbe goto goto no yodi der goto goto no yasi gan do der commune chota non non be gadi di fi on be gi delege didi non parti fu waddata o to jodo der hano suru to voto on watte o todo jodo hariyati to injehi do min dari foddiri ben do fu no be kalira non ni be gontiri ibe joddi de cuudi ni
joni biro mo chakitirda o endan a jewani en himbe foto mon ko winda der mudum
wallahi biro mo jakitimi on biro on o wana na himbe keme nayo he woronje he joy o wodi
wakati jado ne on tawi himbe fuddi a yala wadi himbe foton ko cubi yeso mada
wallahi yeso am woni wadi hano himbe jeedido ko yeey cuboy gada majjum do himbe no dari de biroji din fujama are burto ke hande sanne sanne no himbe jeey burto de daro hano rewbe ben no duubiri wobe ben tokkuje ko duudi rewbe joni fu fuddi jeewde kadije mu en wara der biroji wosse ni amma subako on kay worbe buri dudde sanne
elle ko nanda ton enda himbe hawjibe cubaki be kollayma sadorma fu ko be tawdana
wallahi himbe cubaki kin mi ay fu sadorma hunde worre non darumi ko gimi he gita hana be kalna non hano kalol inde den non wonno tampina be be dara be gode yomu wari hambe goni vote on nebe no wala omo yawa no himbe gonno gidiri dem cubaki inde den wonno tampina be to se himbe seni no ja mabbe no famina be noy no be gata be kana be ko be dara alfabe non to be gibe dara inde den ni be kala be nati der alfabe be tini be famina mi yeso am tawi ko ibe pompe ibe pompe no kure go
wana suba tebe kay yey gacce dun don na
wallahi ay gacce ne suba tebe be yey be no do jaha wallahi suba kino don wada ko won hoydi na dun no hoyena dun do hino mi de mira ko de Allah jabi bide ten ko yite balan nil on mo on ino o wadoita sanne gam gilla asaser en non kokka lawol hano be tagga de reydim be desana himbe to mi yey min daade biroji din fummi foti didi be gadi dum ko hollata noni hano voto on gilla awari da hokkama da ya wadoi cubaki mada de awaddi awatti fu de Allah jabi mu cubida on ni hanni na tanta haa no ita goddo kaden hano yey boni na goddo
ay jokka to ele gure kedi le commune ciota de noy la kabar mun kedda
wallahi mi hebi gure ko duudi labar mun di fu tuba sinje di fu toy der majji no kujje den fu tuba sin fuddi joni ni mi da hela won mi dey biyaade mi daro ha ro sengo wuro ciota gom no kujje gom wuro jogo mi daro noy no har tondu tuba ci amma no kujje fu komi noddi kay e fu be fuddi ibe do he tuba sin non do wada non no yidira min nanay du gacce fu ko wadi subaka worgo joni to seni on
To Barama Hasumi min jettima do yaade ciota region Modosso
Studio Kalangu
Le programme de Studio Kalangu
à Tilabéy
sur la radio Tebonsi
97.5 FM
Studio Kalangu
No wantiri gollo radio Tebonsi favar joni en janto en dan torodi non Bouba Seyni jamwali maada
jamwali Soumana Amadou
Alhamdullilah subako adai a wado cubaki maada le wuro hengo jaada le torodi
wallahi Soumana Amadou subako mi dayi waro wadi cubaki do andan har wuro amin do andara ko baaje gal tugal e torodi
to ngada cubaki maki noy tawrda dum kori kulle den fu huubi don endam biroji di mabbitama wakati haani fa hande du konda hawjibe cubaki be fu be potti don fa war jondu konda har filla ko darto warobe do inde suba tebe dido be ne noy dum wontiri
wallahi Soumana Amadou cubaki ki fuddiri no ko haalidi ko fuddi du gilla yambe jeetati subaka gam himbe wadobe cubaki en ngari be bali be fuddo nokku biroji de gilla hankin e himbe biyetebe derde en be fuddi ngari be bali gineji din fuddi kuudi
joning
wala du
bismillah
sikka wala du himbe on no burto sanne do enda har sengore le tugal torodi ga wuddo wurtade du kam woni hano sukabe fotorbe kam woni ummande heere yeraabe kam woni wurto sanne
inshallah to jo nokkuto ngada cubaki ma to na biya du kon to cakitirda nokku cubaki don enda wadi himbe foton ko winda le nokkurnde
joddo to ngar men cakitirde jeewirmi do enda no yotto hano ko watta himbe keme tato e chapande tato biro mu don ko cakitirmi ngam mi joni jeewmi
le
biro
le wurtoro na ladde muni
na dwanda halle tugal torodi
joni ko tawda ne himbe foton tawda hebi wadi cubaki mudum
min tay do enna ko watta hanu himbe chapande jeetato e lasben ko jamoymi do kellido cubaki ko ko wadi cubaki mi jammi du ko nan noy won cubaki walla cubaki non wada ira ko andir kam yi ay futti illa e gam do endam be sak parti fulli dana del gerdi do goto no won der suudu no goto won dambugal o wi do endam kambe du yi ay futti dirka
to jon o hara lele toro to anana e futo wadi goddum na do funo dum yarton enda a heba battade prefet en maire en nana no yono wada
wallahi sumana amadu lele di toro di ginandan ginandan minay fuku wadi guddu ginanda amma seni burtin sadakal men godi anya ko min jilewto bin burtoto ba ya nange toro sadakal min bado mer min e noy wonno wadi da ginanda
har fila renugol himbe ne hara habbini be ne noy kanne worito
sumana amadu wallahi habbini be no waddama do endan toro di fa hebi gilla heccikenga gilla nyande la sar aldimare abini ben heewdo enda der touro di wodi kengal la sar du habini be hirki do enda dambugal to kesuji de wurtoto no dillide
jol majjundu non wadna handir no wodiri
wala jol majjuro ha ne gilla kengal be kesuji de dilli mo heldo fu walu do wurto hani wadi birode bot
to Boubacar Seyni min jetti masan do touro di faddami warto do mada min kem min nana noy chuba ki on warto enda der lay touro di region mo tilaberi
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu
à Tillabéri
sur la radio Tébouassé
97.5 FM.
Studio Kalangu.
Fande de gonder région mo Tillabéri chubaki horoje leedi jahangade dabal ton en dantera mafmoulaye kany won ko ballinten jam mafmoula tawatera jam woné mada.
Allah alhamdulillah subhanahu wa ta'ala pinum tam ton.
Bas ya fwada joni mafada hollamin salahid aya wadde chubaki mada fa wodina.
Wallahi Allah mi jehi mi wato fadda mi wude lay mi nato na biroji goddi jina mi yedi biroji jeddi lay ko garmi biro amen to min cipoto ton
biro nadda di noy tawrda fila sigila mabbe yala be kumni are mabbe himbe mabbe kibbi wodi du warabdo inde tewtobbe du konna furo gondon na
biro goto oni mi jehi to mudum illa ma yandi jetati min taji sappo hididi ko nato mi do mabbe ton e me lamdi mi be kono no wontiri hakika dum mi tawi be ciolaka zambe fu be ndati hono ko hada wori be fu dum be ndati meter goto hakkunde mabbe e mabbe be ngatti bawe tuji mabbe be njodi amma himbe worobe nan cubaki rewbe e worbe rewbe ben buri hewde jina nokku amin tumi puddirmi toka jonne worbe ben be bi yalla worobe na ngara bi wallahi mi anda dum ka kambe jamete wana kambe keden yeso am to nokku goto on rewbe ngati himbe cappande nayo himbe jeego
kusubi
ayo toden ne zam ton won dana biroji icci ton ne biroji didi do nokku goto wadi cappande nay seeda nokku goto oto do kambe heddi wadi noga seeda mitime ton garmi biro nokku goto kambe biroji didi
dey bangeje le wurterana
fuli wurterani
aha
kambe le joni alhamdulillah be ton be ci ko jondaro mi darbi gasi biroji tati goddi gere kambe du kambe du zongo do non kambe du bari mi tay dubbu ton dati mi no wadi abbotu mi joni ha gono tawru mi toni ni tawru mi do himbe ana mota ana murto gere ka fa laayi dati wadi himbe no dobbo jidi wono o yaade ko wuddi seeda ka
haa jibe wote on won cubaki endan dum be kollima e le sigila mabbe yala noy dum wontiri kulle mabbe fu kibbi no wodiri noy wadna be jirri funa
wallahi ko jambi mi be ko be kolli kam gineji mabbe funa kawri bay gotel manka fa be kolli kam gineji dum dati gineji mabbe funa kawri wodi be putti golle mabbe dum
da ngadda fu sadarma ko be ji kay lubbe puddi golle
wadde sabarma fa goto wala ga wodi mino dino le leedi jabur to do ne dino biroji goddi di ba ko dum di wala ma ta sabarma puddi golle to
fara yes ton har yannange ton yaade hara amar singi
yannange to petel kole mi noti ne do buto min kedi da jina fa wadde seeda ko min kedi ro to wi ka bu regina ke jina
denen nan afilla hono himbe renobe himbe dum woni habbini be sogeji ne noy dum wontirton
wallahi tera do kay renobe himbe be putti wardi illa ma hekkiti kenan wardi joni nokku futo neddo li fu faise ay faise wodde billa wala wodde burtata ko no hande no juso la gati Allah leedi di fu hande yo kambe renobe
inshallah
hande to huida fu ya der gure battide be fu basi fu wala hen
aya wodi Allah fadda basi mafmoulaye
ya Allah ya rabbana
min jettima jonka sene min kebo kase lawol noddo dema mafmoulaye kankal en faato en dan tera nenene kay eden ballina be jam
Studio Kalangu.
Les programmes de Studio Kalangu
à Tillabéri
sur la radio Tébouassé
97.5 FM.
Studio Kalangu.
No wantiri subaka hande ni en tawa noga e go lewru février dum du konna subaki horejo leydi hakkunde himbe didon wonna wade dum gonde den nodda bandira men tam der red leydi gam patte famina en no wona cubaki wade joyde gonde e bandi mbita Ali Amadou to en dan wuro jelaajo département de Say Ali Jambal don
Alhamdulillah Zumana yawro wani
Alhamdulillah ali arwai famin demin le wuro gelajo biroji foti goddon ton
le wuro gelajo tukkay mi ngodi biroji tati
de kora yele majidi fa andaro yala are mabbe fungardi himbe mabbe hanube sigilo chubaki fungari wodi du himbe filtobe himbe mu engari
wallahi mi yehi mi ndaro are mabbe funo tibinibe nyimbe mabbe be gollidi to be fu ngari no kawri e be ngon e golle
dey habaru himbe be parti tefobe dido be hen himbe mabbe no gondon na himbe foto foto be neldi war jodo jewana
be be fu nyimbe mabbe no gondon anda nyimbe jewobe be kay parti di fu wadana neddo goto goto wiete be delegate be kay o jokay jomu deni muyi de didon didon adi fodde ko muyi fu ada goto ni won ko joto le biro
jokay se auto heddo yasin
auto se ni jodo yasin do etino vande on ton wadoy muradu ir wonko en auto no way lutunde mo
to joni o le jile mada le biroji tati di jada ar wodi mo bawda filanade mi himbe foto winda don foto du konna wadi chubaki mudum faji warre joni
wallahi biro guabo mi yehi le mudu winda kana nyimbe kemetato ila soidiro en jego hanbe woto le don wakati majum kay nyimbe hemre go woni ko woti le don
tawi hara yande foti en wadi yande sappo na
yande sappo ni yade ko armintaji woronje ni
to dai joni se en dari himbe ben wotago chubaki subaki mabbe ko ngombe gaddo endam be ngala be kebe chadale e majum
to wallahi kambe be kay be bi kan sador mo be kebe gina
ara sigil on hibbi wodi himbe ben du kondan wala tudurgo dun ndurgo wala
dun ndurgo wala gan o wi gan wakati fajirbe on duno ne wakati majum danni wanno nyimbe me indirel be chawkini chawkini be bi ben sey wada layol ko hen fu he sese ne be ngadi layol wakati goto nebbudo hoyde o wi witti den enna war jon ko ben wal layaw fu be ngala be keba sadorma dun indirel ga kadi
de ali amadu joni himbe wona no war chubaki be himbe dume be jiida burdudde rewbe na sukaabe na himbe funo ngodi
to wala himbe funo ngodi kay amma na sembe duudal mabbe kay ni woni chukaabe rewbe
sukaabe rewbe
sukaabe rewbe ni burdudde
to musicani lady mondo heppata biroji ko wata chapade joyna ko burno enda noy nanda ne lady dinne ko keddon kabaru
to biroji kay lele ni wadana ni chapande joy dinda le chapande joy din biroji ngadoji chapande nay e jeddi kay fu nyimbeje mudun no wolle biroji mudun e golle biroji keddotodi di kawon biroji keddi far frontiere yaadi di
o ko hede burkina
o din don dubbe kollimi wiide loreji di kebi lawol awjibe ndenagu be witodake e loreji din don jonga min kebay pigal yal be jottoke be fuddi golle ginanabe fu be sabi ton wana ko wodi rezo non dana jomun tekinodi do
to Allah wan tawen den dum wadina hanir en wodiri ton enda den fa hande Ali Ahmad min jettima fa hande min kebay noddede ma gasenda
Studio Kalangu.
Le programme de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far'a
92 FM.
Studio Kalangu.
Non wanti filo chubaki ho radio leydi jahangal didabal hakkuni himido wambe no filo noga e go leur fevre du nade noga e go jon o en jatna to en dan gaya region mo Dosso Fadel Alou kanyon ko kaldeten Jawal Fadel
Sajawal Sumana noy gonda
a gacce wala Fadel Alou min jidi paminami noy non gondo no garato golla chubaki
to wallahi subhana no unde subaki ki na unja ya seta seta gan min jiya sa do ngal gonnon daga subaka daga jande jetati biro de vote dugay munum fu mabiti be na umbo chuboto bebo be na umbe e be gara be gala subaki mabbe do unde minon centre 42 dans des bureaux de vote la Suédie dit et ça pour un le nom préfet et ma directeur départemental mon seni on mon gaya ouari des fois begadi non begadi vote ma donc bon mi directeur départemental seni on même pas dit on vient en bord des communes bâties du département gaya kimbe naunja e bejay be garo e subaki ki do naunja ha hanelo mu wodiri go
be bi ay fu are mabbe kay hibbayna are mabbe no hibbi fa no wodi be bi kulle mabbe fu hibbi
Ah, don de nokungong fu hitai gong no fu dum naw nya ha anenu dum wodiri don de ba gollije gineji ko be gad be gadita chubaki ki goddum fu ga jakai dum fu dum naw no e duniya be naw be e gara dum hanenu dum wodiri
ay de himbe warobe do inde jo en parti wamme fido dido be himbe mabbe delegue ben no golle no kuyde fu nana wotto jacci
e benawnde no kudi fu gang delegeji didi non mo fu liddi benawndo e be jodi goto nawndo de sudu to subaki ki wadete goto bo e dari yati ne dara haneno himbe wari wonne dareri hane himbe woni natira gonno de dere sudu to subaki ki wadete kanu tanko bo woni o dara haneno majo mo wadi carte de vote mono e dara inne makko ma jomu no e numero makko da be dar kadi nonu jomu o ya wadi subaki ki
dun do dun wela fana wo na
a dun na wo da la gande fa jonde min je da tefu go mi e la ta bu gacce wala
Allah fa do gacce dey a hebay kabaru wobbe ne kay yala le departement on dun woni hara commune tande na yelu en noy dun wontirta ton
ane ko bimande no mi e directeur départemental Moseni on e me pas di subaka hein o wi an no diton en des communes rurales Batibati département Gaya on be fu be na ngala subaki ki be ke gatte fu gon fadjo ni
ay to madala min jettima Fadel Alou sanne sanne jon o kay en jewan juude to en dam birni yaade belle yar tewonta jate joni bismillah
studio kalangu
Les programmes de Studio Kalangu
à Dosso
sur la radio Far A
92 FM
Studio Kalangu
Nawantir joni o kayni fa hande region mo Dosso to ndam Birnin Gawre eden tawda bandi en Jean Boké Jawali
Wallahi ke chief wala seni dale am wurta ka wala amma watta fi
Amini nan ko kalta sere nan noy non habaru chubaki ko won watta ndam le wur Birni
Wallahi do e kay to mi pili mi ay fu ke chegolo himbe no degitino bo gadi lay mabbe nanata dari yarabe lay worbe be nata gogo be gada bote ma biroji gom kay atal jamaare sanne biroji gom do wala jamaare
dadi me wadi do enan e mada
wallahi mi andi biro fu he ko limira non
non
kuje gom limi himbe dube lo kuje gom lo mi andi ni imi be gol duda tambe gari ille suba ka be gadi vote be ga min be keddi gari ko mi warda wobbe fa gadi vote dilli
dun ne jo hande himbe dumebe burdude sukabe na rewbe na himbe funo don
wallahi sukabe jokolbe buri dudde ba do kiyo rango na mi go lon yera be sukara
to joni jamboke nande maada joni anana futo wi a are den endan golitirde kibbay no kuje gonnaadu kondan wi e on himbe warbe inde parti di na biende te fobe enda sala no wotto be gala na himbeji ben fu no huubi hippi
wallahi dal commune amin bin do yaade departement minena futo ya are den jahay wala fu nande an kay no kuje den fu are mun en jeyi himbe mabbe ko hani ja timwa vote on en e jeyi dum fuddi do lawi
to jamboke joni le biro mo chakitirda naata ngada chubaki ma himbe foto won don ko hanno wada chubaki na a hebay ha famude
to non en kay balay mo mi tay do muri himbe chapande joy ko mi tay do lay ko mi wari minati min do ses non en lo wado hanano himbe kemena he goddum en darbe am min kay
inshallah kano woni dum wadi hono fi nyaw coronavirus dum kana on nata e tewtude ko wata ko tay himbe daro darneji lobbi wada ciume mu en fa woda do ko yawi yawi
to idaba kay himbe dubbe pambi do bote wonno wadi hino do dum wala tinde gambataji didi tandol candidat didi non ay wala tinde hana arande ko tampini himbe candidat ben no dudi hino ne himbe lido ni don
inshallah to jamboke min jettima madal min jettima gam wakati o wadi fa wakati goddo min kebbe min nodde do wondo darte habaruji di do sigila men mawdo chubaki hore leydi Niger